kamako kali kumutima guno gwange munda sosila kubomanyi bwensula kikakasancho buto bwakoma oli kikulu gyendi oli omu kwebyo ebinsiza buli ndala sebaka kaninagwe bebiyono kyati mwami wange ninakamako kali kumutima guno gwange munda sosila kubomanyi bwensula kikakasancho buto bwakoma oli kikulu gyendi oli omu kwebyo ebinsiza buli ndala sebaka kaninagwe bebiyono kyati mpulirize okimanye nti bonna obasinga abalinza okukoza ensobi bakakase nti babiwalonda nnyo wanekwata wasali avuganya gwe mwami wange kankutwale mu bakadde
kankubite bebi nkugonderenga kubanga bakwegomba wanji bakusuze mamanya bintu byange nange kyokundowooza ko nsabye kiteke mu mutima gwo
kankuwane kutamya abalimba abatakimanyi kyo n'omwami wange era bakakase bafuna ensonyi era bagambe tiwanekwata njagala nnyo okukulaba sisuubira kulaba mulala
negomba nnyo okubaga naawe lyensanyu nze lyennira kankubite bebi nkugonderenga kubanga bakwegomba wanji bakusuze mwe banalonda kwetya wamanya bintu byange nange kyokundowoozaako nsabye kiteke mu mutima gwo kankubite bebi nkugonderenga kubanga bakwegomba wanji bakusuze mwe banalonda kwetya wamanya bintu byange nange kyokundowoozaako nsabye kiteke mu mutima gwo Thank you.